Now this morning, Maluma spoke about going on your knees and praying.
Namhlanje kuseni uMalume ukhulume ngokuguqa ngamadolo umuntu athandaze.
And I myself, this morning, I got out of bed and I said, Lord, I was asked to stand here this morning and I said, Lord, how can I stand here? I am nothing.
Nami namhlanje kuseni ngithe mangivuka ngaguqa ngamadolo eceleni kombhede wami ngathi Nkosi angilutho ukuthi ngama phambi kwalabantu laba kodwa wena Nkosi wena ongawazi umsizi.
It was just through you. It was just through what God did in what I saw, what I heard, and what I believed in my heart.
Kungalokhu engakubona ngakholwa ngakwamukela enhlizweni yami okwazi ukuthi kungilekelele.
Lapho ngisemadolweni ngikhala inyembezi. Inhliziyo yami yathinteka. Ngezwa okunye ebingenakho ngaphambili.
When I was on my knees praying, my heart was touched when the Lord revealed something that I didn't have before.
And that's why I can stand here, because of the touch of the Lord. And if you earnestly fall on your knees, God can change your life. You've heard the testimonies yesterday. He can touch you and change your life.
Ingakho ngikwazi ukuthi ngimela phambi kwenu. Uma siguqa ngamadolo simfunisisa uNkulunkulu, uNkulunkulu engayithinta inhliziyo yakho, nawe ngakwazi ukuthi aguqule, akushintshe.
You came here because God has got an appointment with you.
Ufike la ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe ngqo, unesikhathi esibekile ukuthi ufuna ukukhuluma nawe.
Satan has tried to stop you.
USathane uzamile ukuthi akuvimbe.
And he is still trying to stop you.
Futhi usazama namanje ukuthi akuvimbe.
He is trying to distract you.
Uzama ukuthi akuphazamise.
That the word of God doesn't penetrate your heart and you are crushed within.
Uzama ukuthi aphazamise ukuthi izwi likaNkulunkulu lingangeni enhlizweni yakho, liphazamiseke lingangeni.
Even if you are a young man and you don't know what tears are.
Ngisho ngabe uyinsizwa, ungazi ukuthi kuyini ukukhala inyembezi.
If God touches you, your heart of stone turns into a heart of flesh.
Uma uNkulunkulu ayithinta inhliziyo yakho, le nhliziyo eyitshe izophenduka kube inhliziyo yenyama.
And God works through his power, not through men, but through his spirit.
uNkulunkulu osebenza ngamandla akhe, esebenza ngomoya wakho ngcwele.
We can have the best preaching.
Ungashumayela ngendlela ushumayele njengomuntu abashumayela abaphambili abakhulu.
But if the Spirit of God is not at work, that preaching can be dead to you, and you will leave the service and leave a conference unchanged.
Noma ungashumayela kodwa uma umoya kaNkulunkulu ungekho lapho, ungasebenzi lapho, wohamba ozoshiye kodwa ungaguqukile ngaphakathi.
Kodwa uma umoya kaNkulunkulu esebenza enqonqoza enhlizweni yakho, uma ekuthinta ekujuleni lapho umuntu engaboni khona, inhliziyo yothamba.
But if the Holy Spirit works and knocks in your heart and goes at the depths of your heart, the Holy Spirit will work in your heart and it will change your heart.
Don't you want to be saved from pride?
Awufisini ukuthi usindiswe, ulekelele uphulukiswe ekuyiphakamiseni.
Awuthandi ukuthi ugqilazwa ukuzazi. Ube onegama lokugcina igenge lakho nabangani bakho bazi wena. Uma sekukhuluma wena bonke bayathoba.
Don't you know that you've got a problem of pride? When you are with your friends, they only listen to you. You are the only one that can talk. When you're talking, everyone comes down and is quiet.
kodwa inhliziyo embi iyona enamathela ekuzazini futhi awuthanda ukushiya isikhundla sakho ngoba uyazi ukuthi uma ukhuluma awunegama phakathi kwabantu.
An evil heart goes together with pride, and you are the only one that just wants to talk. You want to rule everyone and make sure that you are the one that stays in that position.
A proud person has no feeling for others.
Umuntu oyiphakamisayo akanayo imizwa ngabanye abantu.
Proud person says, "Ah, what do you know?"
Umuntu oyiphakamisayo uthi awunazini nina.
I know.
Imini owazi.
And if you talk together with others, he says, "Oh, I know, don't tell it to me, I know."
Uma uthi niyakhuluma ndawonye athi hayi ngiyazi mina ungangitsheli mina mina owazi.
If I'm on the soccer field, I know best, don't tell me.
Uma sisenkundleni yokudlala hayi mina owazi ningangitsheli mina.
I don't want to be told by anybody.
Angifuni akekho ongatshela mina, ngifuna umuntu ozotshela mina.
Even the ref, I will ngizophikisana naye.
Ngisho unompempe uqobo lwakhe ngeke angitshele. I'll go against whatever he says.
Even at home, you don't want to be told.
Ngisho ekhaya awufuni ukulalela utshelwa umuntu wena.
Because you want to do your way.
Ngoba ufuna ukwenza ngendlela yakho.
You always know better.
Uhlala wazi wena kangconywana kunabanye.
Do you know what a problem that is to live with someone who always knows better?
Ngiyazi ukuthi kuyinkinga kangakanani ukuhlala nomuntu njalo yena uhlala azikangconywana kunawe.
Akumnandi. Akumnandi. Ukuhlala nomuntu ongathanda ukutshelwa, ongathanda ukululekwa, ongathanda ukuthoba, ngisho ukuthobela nabanye.
It's not nice to stay with someone who can't be humble, who can't be advised, who can't be told, do it like this or like that.
Ngiyambonga uNkulunkulu. Sasi insizwe zisihlanu sikhule ekhaya utatewethu babebabili.
I thank God we're 5 brothers and 2 sisters when we grew up at home.
Abazali bethu sukela phansi.
From when we were young,
basifundisa bazama ukuthi singenwa ivangeli lokumlalela uJesu.
From when we were young, our parents taught us that and prayed that we get this gospel to listen to the Lord Jesus.
Sasingaxabani.
We wouldn't quarrel together or fight together.
Kuze kube namhlanje kimi kumnandi kabi ukuvakashela ukuba nabafowethu. Kumnandi kabi kunokuthula, kunokuzwelana, kunokuthokozelana.
Till today, I am happy to go home to visit my brother. There is love, there is compassion. We love each other.
Ngikumbula ngolunye usuku. Isho bekuko 1971-72.
I remember one day, I think it was either between 1971 or 72.
Kono ubhuti omdala bese khona olandelayo.
I have an older brother and then another one that is second.
Ekamelweni baxabana.
And there was a dispute amongst them in the room.
Omunye omncane wakhuluma amazwi anzima ukuthi ayikwangathi ngingagwaza uma ngikhumbula kahle.
If I remember correctly, the younger brother said harsh words and said, "I wish I could stab you."
Ngaba ogo kwaba ngathi usuku lokuqala ngezwe into enjalo ngakhali inyembezi.
It was like as if it's the first time I hear such a thing. I cried.
Ngathi kumele ukuthi ubaba azi ngalento ukuthi khona ingxabano.
And I said, my father has to know about this, that there's a dispute among my brothers.
Kodwa lapho kufika ivangeli. Ngikhumbula sisese Dalton, sisahlezi e Dalton ngo 60 angazi 66 67.
But when the gospel came, I remember we were in Dalton, I think it was 66 67.
Ngaphaphama ngolunyu ngobusuku ngaphaphama. Ngizwa maphimbo.
I woke one morning and I heard voices.
Ngezwa laba obhuti ababili bakhuluma ngithi ngicitsha indlebe. Ngezwa omunye ethi awu uyakhumbula mfowethu lolo suku ngasho lawa mazwi uwe ngiyaxolisa.
And I heard those voices, and then when I listened carefully, I heard, oh, it was my brothers, and the one was talking, and he said, my brother, that day I said these words, I'm sorry.
Bese omunye ati, wethu, ngiyakhumbula, now uyakhumbula lele lolu suku senza into enje, ngiyaxolisa, ungithethelele.
And the other brother said, my brother, do you remember that day we did this and that? Please forgive me.
Amangala. Ngathi hey ngiyawezwa la umaphimbo ngeze ukubuyisana kwalabo obhuti ababili.
I heard them talking, I heard those voices, and I heard them reconcile amongst each other.
Ngeze ukuthi khona okwenzekile ekujuleni kwenhliziyo.
And I could hear that there's something that has happened at the depth of their hearts.
Angazi ukuthi ngizoshiyani ngizothini mhlamba nakusasa kusazovela okunye esokusho maqondana nalezi inkonzo zika 74 ezaqala ngo 74.
There's a lot in my heart. I don't know what I'll leave and mention. Maybe we'll get another opportunity to say more about these services that started in 1974.
Nami ngadonseka emishini ngisese skoleni kuma holiday bengiza la ngithanda ukuba nobamfundisi ngithanda ukuthi ngibe seduzana naye angazi ukuthi loluthando lokuqhutshwa kwavelaphi ikho ngithi angifanele lutho angilutho ngadonswa Ivangeli ngadonswa into engingakwazi ukuyichaza.
I was attracted to the mission many years ago. I was still at school and I always wanted to be next to Reverend Stegan and I always wanted to be next to him and be together with him. And I say again today, I'm not worth it to stand in front of you. I'm not worth it to stand here. It is only the gospel. It is only God that has helped me, and that's what has attracted me here.
Olunye usuku ngisesikoleni le eqhudeni phakathi kwefonlis kwaba phakathi kweDalton nembalane.
One day I was at school between Fonlis and Balane.
And our teacher said, what would you like? I think I was in standard 1 or 2, grade 3 or 4.
I think it was between grade 3 and grade 4.
The teacher asked, yes, okay. Then I had a friend, I was with a friend whom I sat in class. And I said, whispered to him, I want to become a preacher.
Sisahlezi kulama desk akudala lapho nanihlezi ndawonye khona edeskini Uthisha wasibuza ukuthi yini enifini ukuthi nibe yona masise nibadala. Ngikhumbula ngihlebele umngane wami oseceleni kwami ukuthi ngifisa ukuthi ngibe umfundisi mina.
But ngesiJalman, ich will ein Pastor sein.
Baba kusho lokho ngesiJalman ukuthi ngifisa ukuthi ngibe umfundisi.
Why said Khuma wathi hey uDetlef ufuna ukuba umfundisi wahlekwa.
And he burst out laughing and he called me by name and he said he wants to be a preacher and everyone cracked out laughing.
But I said, no, no, it's not that.
Ngase ngamvimba ngathi cha hayi angisho lokho.
No, no, it's something else.
Hayi okunye, okunye bengikusho.
What was the something else?
Yini lokho okunye bengikusho.
I knew my uncle was doing something. But I didn't know what he was doing or couldn't explain it. But my heart said, I want to do that, what he does. And as a young boy, I uttered that.
Bengazi ukuthi ubaba omncane wami ikuphi akwenzayo. Bengilangazelela ukwenza lokho ubaba omncane wami akade kwenza. Enhlizweni yami njengomfana bengifuna ukuthi ngibe kanye naye ngimlekelele.
Those were precious times we had together where God was working.
Okwakuyikhathi eziyigugu lapho sindawonye uNkulunkulu esebenza phakathi kwethu.
I remember in matric, the matriculants had in the morning at assembly, we had to read a portion of scripture.
Ngikhumbula ngifunda umatibuletsheni umatric grade 12, lapho njalo bekumele sifunde iverse elithize.
So, over the weekend, we were at the services.
Makuyimpelasonto besiba seyinkonzweni.
And somebody said, ask your uncle what you should read to the whole school in assembly.
Omunye wathi kimi, buza ubaba omncane wakho ukuthi iliphi ivesi okumele usifundele lona emthandazweni wasekuseni esikoleni.
And I went to him.
Ngase ngaya kuba umncane wami.
And he gave me a chapter, verses, in Romans chapter 1.
Wase wanginikeza ivesi nesahluko kwase Roma Romans 10. Kwabase Roma isahluko sokuqala.
So I took my living Bible on that Monday morning to school and there I stood before the assembly and I read that the wrath of God is revealed against all the ungodliness of people who deny the truth and turn to vain things and idols and worship them.
Ngase ngathatha iBhayibheli lam ngamaphambi kwesikole ngafunda incwadi yaseRoma isahloko sokuqala ukuthi ulaka likaNkulunkulu libekiwe kulabo abawojika bahlukane nendlela kaNkulunkulu bangene endaweni benze izinto ezonakele nezinto zencithakalo.
And people who having known the truth turned to vain things and exchanged the glory of God.
Abantu bethi belazi iqiniso bemazi uNkulunkulu uthi ufunani kodwa baphendukele ezintweni eziyize ezingenawo ukubuyisela umuntu.
And having known him, they did not acknowledge him and praise him as God.
Futhi bethi bemazi uNkulunkulu abambonganga abamdumisanga njengoNkulunkulu.
And then God gave them over into unnatural lusts, into men lusting after men, exchanging the natural relationship of men with or of a man with a woman. Men started lusting after men, and women leaving the natural, going to the unnatural, and lusting woman after woman.
Ngenxa yokuthi abambonganga uNkulunkulu obanikelela enkanukweni yabo ukuthi benze izinto eziyamahlazo ezingaziwa ukuthi umuntu wesilisa akhanukele umunye umuntu wesilisa nowesifazane omunye umuntu wesifazane into engaziwa neyichilo.
After having read that portion, there was a silence.
Sengifundile lelo vesi kwathula kwathi cwaka.
And a teacher came up to me after assembly and said, "Detlef, where did you read that?"
Kwafika uthisha masengiqedile umthandazo wasekuseni wangibiza ngegama wathi ubani ukutshelile ngaleli izwi leli
futhi litholakalaphi
leli izwi leli.
Through the working of the Lord. And that is how we saw him working in our hearts and in our lives. And even in 74.
Ngokusebenza kaNkuluNkulu esebenza ezinhlizweni zethu ngisho nango 1974.
May I relate to you one incident that happened? I'm not quite sure. I think it was even before 74.
Ngicela unixoxele indaba eyenzeka uma ngikhumbula kahle kwakungaphambi ka 74.
I slept there. Those who will know. Next to the telephone. There was a telephone in the main passage on the right-hand side of the ward and then there was an additional building built there and I was sleeping there in that first room next to the telephone.
Kulaba baziyo lapho kwakukhona utelefoni khona ngangilele lapho kulendle seceleni ka telephone.
And I had fallen asleep.
Ngazumeka khona lapho.
And then I was woken by someone.
Kwakhona ofika ezongivusa.
And who was it?
Kwakubani?
It was Baba.
Kwakubaba umfundisi.
And he said, "Detlef."
Wangibiza ngegama.
He said, "Do you remember today what happened at that place?"
What uyakhumbula ukuthi kwenzakaleni kuleya ndawo leya?
"I'm sorry. Please forgive me."
Wathi ngiyaxolisa, ngicela ungithethelele.
How, who was I that he should apologize to me?
Ngiwubani mina ukuthi yena engase ezoxolisa kimina?
But that is the greatness. If the Lord has struck your pride, you will be prepared to go to a child and apologize to that child for not having done a wrong thing.
Kodwa yilokhu ayikabi ayikhona. UNkulunkulu ekunqobile wakushaya ukuyiphakamisa empilweni yakho. Okwazi ukuthi uyengane encane, uxolisa uthi ngiyaxolisa ngalokhu nalokhu nalokhu. Ngisho ngabe kuyingane encane kunawe.
Won't you soften your heart?
Ubungeke wena uyithambise yakho inhliziyo.
Begrawe my in die beeskraal, liewe pa. Want is al waarvan jy my geleer het, dat de seun nie mag huil nie, dat de seun nie mag treur nie, dat de seun sy pad oop moet veg in die lewe. Van perde en beeste en skape en van die plaas, is daar niks waarvan iemand my kan vertel nie. Uit jou harde geëelte ou hande, ons sweet lê saam op die lande, het jy my geleer om op my eie voete te staan. Maar een ding het jy vergeet, liewe pa, van die kruis wat daar geplant staan op Golgotha, van die bloed wat daar gevloei het, van die bloed wat daar gevloei het, van die smart wat daar gelei het, van Jesus wat daar vir jou en my betaal het. Die tyd het gekom, liewe pa, dat ek moet gaan. Hier die man wat vir my gesterf het, te gemoed. Om skuldig daar voor hom te staan, die hel vir ewig in te gaan. Tot ziens my pa, dis tyd dat ek moet groet. Ja, tot ziens my pa, dis tyd dat ek moet groet.
You heard a song that was composed by a young man, Afrikaans young man. His name is Eddie. And after the sermon, after hearing the sermon of this story, he composed a song. And he's now living in Namibia.
Wathe eqedukuzwa le ndaba le wabhala leli culo leli lo mfana lo usehlale ezweni kuthi Namibia.
Now, what a privilege we have here today. Now,
kuyinhlanhla engakanani esinayo la namuhla.
Maybe there are people whom you know whom you say there's no hope for him.
Mhlawumbe kunabantu baziyo ukuthi awakusenathemba, akukho kusengalunga ngabo.
Maybe you say there's no hope for my father. There's no hope for my mother.
Mhlawumbe uthi awalisekho ithemba kumama wami, alisekho ithemba kubaba wami.
There's no hope for my brother. No hope for my sister.
Mhlawumbe uthi alisekho ithemba kudadewethu, alisekho ithemba kumfowethu.
Maybe a person, maybe a Samaritan, you say he's too far gone, there's no hope for him.
Mhlawumbe umntukazana nje uthi usehambe kakhulu alisekho ithemba ngeke kusalunge.
But Jesus today says there's hope for you, to bring hope to the one in need. But first of all, there's hope for you.
Kodwa namuhla uthi uJesu likhona ithemba kuwena, line kunethemba kuwena ukuthi ungakwazi ukuthi ulethe ithemba komunye. Kodwa okubaleke kakhulu ithemba likhona lisekhona for wena.
Even if you have to say I had no time for God.
Ngisho ngabe uthi anginasi isikhathi ngoNkulunkulu.
So no time even to pray at the table.
Nibonile kwi-video labe bengenaso ngishisa isikhathi sokuthandaza etafuleni ngaphambi kokudla.
The boy asked, "What is God's will?" The mother could just say, "Oh, it's just a song."
Umfana nemzwile buza ukuthi iyini intando kaNkulunkulu. Wathi uma hayi khuleka mntanami iculo nje siculayo.
Even if you have said, "I will learn everything through my power."
Ngisho nzwile bethi ethu babo uzofunda yonke into mfana wami ngamandla ami.
I will make a man out of him.
Ngizomenza umfana wami abe indoda.
All will be yours.
Konke lokhu umfana wami kungokwakho.
But without Jesus, you can gain the whole world but lose your soul.
Kodwa uma engekho uJesu lapho ngaphandle kwakhe, ungalizuza lonke izwe.
Don't you want in your heart today say, "Thank you, Lord, there's hope for me."
When I phone in at least when you are uti, go sin yakdinga, likon impela itemba ungelako.
There is hope for me. I am troubled by many lusts and evil thoughts.
Uvumuthi likhona impela ithemba kimi na ngoba ngihlushwa inkanuko imicabango yenkanuko.
There's hope for me because I was a thief.
Uvuma ukuthi likhona impela ithemba kimina ngoba bengiyisela.
There's hope for me. I am a liar and I love lies.
Ushuthi kunethemba elami ngoba bengumuntu oqamba amanga, bengumuntu owathandayo amanga.
There's hope for me, a man of unkind and evil words.
Lisekhona ithemba kimina ngoba bengumuntu onesankahlo namazwi aphuma emlomeni wami engemahle.
Jesus, heal my eyes.
Nkosi Jesu, lapha amehlo ami.
Heal my ears.
Lapha izindlebe zami.
I just love stories.
Ngithanda nje ukulalela indaba nje.
But Jesus, I don't want to hear. Lord, there's hope for me today. Jesus can change everything and I become a new man.
Thambutho kaJesu angifuni ukulalela kodwa ngifisa ukusho ukuthi lisekhona ithemba nakuwe usengakwazi ukuthi ayiguqule inhliziyo yakho ube umuntu omusha.
I can now learn to respect my parents.
Usho ukuthi njengamanje sengiyakwazi ukuthi ngabahloniphe abazali bami.
I can now respect a man or a woman of another color.
Ngingakwazi ukuthi ngimhloniphe wesilisa noma wesifazane oyelinye ibala elingafani nelami.
I can now have the fear of God that teaches me not to do wrong. When will I get the opportunity to put it right?
Ngabe nginakho lokho kwesaba okukhona ngaphansi kwami ukuthi ngingayenzi into engafanele. Futhi uma kukhona okwenzakalile ngifune ithuba lokuthi ngilungise iphutha noma lokho engikwenzile.
Time is too short.
Isikhathi sifushane.
Even this morning session was too short for me. I maybe only said half what I had wanted to say.
Ngisho lesikhathi sindawonye manje kuseni sibe sifushane kakhulu. Mhlawumbe ngisho ingxenye yalokho kade kukhona enhlizweni yami kade ngifisa ukusho.
But don't you want to pray? Don't you want to pray with me?
Kodwa wena awufuni ukuthandaza kanye nami.
And say thank you, Lord. There is hope for me. I see. I was blind, but now I see.
Usho ukuthi likhona impela ithemba. Bengingaboni, kodwa manje sengiyabona.
Let us pray.
Ngisithandaze.
Lord, we thank you for this wonderful place that you have established so that we can be here today.
Nkulunkulu siyakubonga ngaleli thuba nangale ndawo wena Nkosi oyiqambile wena esingakwazi ukuthi sibe kuyona.
Thank you that we can fall on our knees.
Siyakubonga Nkosi ukuba singakwazi ukuthi siguqe ngedolo phansi.
Say, Lord, I've been a sinner.
Sisho ukuthi Nkosi sonile.
I don't want to die a sinner.
Kodwa sifuna ukuthi sife siseyizoni.
I want to die having met Jesus and that he has washed away my sin and I am now saved through his blood.
Kodwa sifisa ukuthi uma kufika leso sikhathi sokuthi sihambe emhlabeni sesiwashiwe impilo zethu sezihlanziwe ngegazi lemvana sesingakwazi ukuthi impilo zethu zihlanziwe ngegazi lemvana.
We thank you for all that we could hear and see and understand.
Siyakubonga Nkosi ngakho konke esikuzwile sakubona futhi sakuqonda.
Now touch every heart.
Siyacela ukuba uthinte leyo naleyo nhliziyo.
Touch us where no man can touch us.
Sithinte Nkosi ekujuleni lapho ngefinyelele noma imuphi umuntu.
Through Jesus our Savior we pray.
Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ongumsindisi wethu siyacela.
Amen.